It's me, Mr. Shine. Alongside my popo, featuring Paraso.
Sunday, Sunday.
Sitenge siku moja umombe kumbuka Mola alikumba kila siku we alitumia siku sita
ya saba akapo
bona sasa wewe kiuki sheria zake ni amri zake yeye sandi lazima tumombe Mungu wewe mwanadamu acha tamaa wewe fanya kazi siku sita ya saba church ndo manake Mr. Shine. Mimi nina shine.
Sunday, Sunday, Sunday. Tufunge kumsifu uyu Mola. Sunday, Sunday. Tufunge kazi zetu zote tumpate. Sunday, Sunday. Tufunge kumsifu uyu Mola. Sunday, Sunday. Tufunge kazi zetu zote tumpate.
Iyo kulima koko bila uyu Yesu.
Wewe.
Uwezi kupenya. Iyo kuimba koko bila uyu Yesu.
Wewe.
Uwezi kupenya. Iyo kuuza koko bila uyu Yesu. Uwezi kupenya iyo kuimba kwako bila uyu Yesu.
My friends,
uwezi kupenya iyo brother zako bila uyu Yesu.
Tony,
uwezi kupenya.
Sunday, Sunday,
Sunday.
Kumsifu uyu Mola. Sunday, Sunday. Tufunge kazi zetu zote tumpate. Sunday, Sunday. Kumsifu uyu Mola. Sunday, Sunday. Tufunge kazi zetu zote tumpate.
Kumbuka Mungu amekupa uhai ya bure amekulinda uweze kumkumbuka wewe wewe na kwambia muombe wachana na mambo ya ulevi Sunday kumkumbuke Mungu wachana na ndomo zako ndugu yangu ujaribu kumuomba Mungu na kwambia kila siku uokoke wewe nawe utakubadilika cheki mapopo vile ninaimba ni Mungu amenipa kipawa
Sunday, Sunday.
Sunday.
Kumbuke Sunday, Sunday.
Mola anatulinda sisi sote tu bure tu oh bure tu kila siku huyu Mola anatulinda sisi sote tu bure tu.